chitila dinali oh magidwa please
Changa chose kuma sumoyo osata. I was rejected, see now I'm blessed. Sokoro langa ninariponya manja mwaki. Ya sanduka yake mboni, wera nitaone koni chisomo chake faini. Helele, helele,
bela nitaone, yeah. Zomu Yesu wanchitila Dinali oh magidwa, tizingwe. Bela nimzaone, yeah. Zomu Yesu wanchitila. Dinali oh magidwa, tizingwe.